Indaba ezinde kaJesu ziza ngezingxenye embili. Ukuthethelelwa kwezono zethu ngomnikelo wakhe esiphambanweni kunye nempilo entsha ukusuka manje kuya kwinguna phakade. Ngamanye amazwi, ukuxolela kwizolo futhi namandla emanje. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibalo PT kaNgema, ngumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Futhi nebala, zindaba ezinhle kakhulu lezo, anginjalo. Kodwa ngolunye usuku, ngangafunda into eyayibhalwe kanjena. UKristu bamanje, bubuka ubushumela kakhulu intethelo yeizolo ngaphezu kwamandla enamhlanje. UJesu weza, hayi ukusikhula kuphela, kodwa ukusifaka umlilo, simvuthele kwinamhlanje, sifeze injongo yakhe emhlabeni. Kule nkulumo kuneqiniso. Kuyinto ekwenza ucabange umangalo ukuthi ngempela yazi sibuka igazi lakhe kuze kweqe. Singabe sabuka konje ukuthi emva kwalo inhloso kwabe kuyini. Emva kwakho konke yisenzo sothando sengunaphakade. Yebo nabantu. Simele ukubuka simangale selishumayela iCalvary. Simangale ngothando lungaka uNkulunkulu alwenza ngalo. Inhliziyo zethu zigcwala ukutusa namehlo ethu agcwala inyembeze. Nokho, siyadinga futhi ukuthatha igxathi sisuke kuleyo ntaba esele yodwa e-empty. Kodwa siye ethuneni elisele lodwa eli-empty. Qede sibuke uJesu ovukile ngoba ufuna ukusigcwalisa ngamandla. Amandla okuba ngcwele, amandla okwenza intando yakhe, amandla okuthanda abanye njengoba naye wasithanda kuqala. Ubhala kanjalo umphostoli uPaul ngamhlaya sesitokisini sokufa kwabaseFilip 3 verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela inhluphekeni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Sihlobo, kulelo gumbi elimnyama uPaul wakhuthaza, waqinisa, wadumisa uNkulunkulu ngamandla amangaka amangazayo. Futhi namhlanje usakhuluma uNkulunkulu nathi ngaye. Ngayo yonke indlela, ithakasele intethelelo yezolo lakho onayo kuKristu. Kodwa njengoPaul, engathi ungashisekela ukumazi uKristu namandla amvusa kwabafileyo. Kuze ngimazi yena ngamandla okuvuka kwakhe. Ayibongwe iNkosi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lamazwi mayikubusisa, singakuthumela wona nge-audio ye-WhatsApp. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Angikuphindele, 067-706-0077.